zmusicafrica.
Kalandana Music Promotion.
Ukukurwala nalwala mwika ntwala kuchipatala. Te malaria, te corona, te tubaculo. Mueva Antoni
Maria.
Maria. Maria, Maria, you confuse my head. Mona de Pirua no kulia ina because of you. Mona de Pirua no kulala because of you. Ina de Pirua no kusamba because of you. Hey, what have you done it to me? What have you done it to me? What have you done it to me? Ah, Maria, Maria, yala nifaini kero yu. Shia sita dan shuka ya kumasabuka pamozi na unji. Newe fion penana, ulango na ulanga wajikisha muzikiti. Ula pili ulo mungolyo senga na tozo lefri chikichi. Nzeva limbi walitisha inyaka zingili popo. Batu jose mfoya fioku fiomba fiomba fiombiri popo. Nasimu mwene Maria, ya
zingi
mana. Maria, ala peni fie Maria, ya
zingi mana.
Lelelelele,
ya
mwana nana. Ukukuru wala nalu ala mwika ntwala kuchipatala. Te malaria, te corona, te tubaculo. Mueva Antoni
Maria.
Yeah,
Maria.
Maria. Maria. Maria, you confuse my head. Mona de Pirua no kulia ina because of you. Mona de Pirua no kulala because of you. Ina de Pirua no kusamba because of you. What have you done it to me? What have you done it to me? Oh, what have you done it to me? Yeah. What have you done it to me? Sapala kwa silimbi Maria, alimbika mwibotoro. Isite mwikocha kwe uo, mchumfuira mumungororo. Chimani kwila kubongo bongo baby. Nashala fe moko moko baby. Awe nchumfuila. Yelo nashala fe. Awe wesako Maria. Wesako. Wesako Maria. Wesako. Wesako. Walanti fire baby. Yelelelelelele. Walanti fire baby. Ukukuru wala nalu wala mwika ntwala kuchipatala. Te malaria, te corona, te tubaculo. Mueva Antoni
Maria.
Maria. Maria. Maria, you confuse my head. Mona de Pirua no kulia ina because of you. What have you done it to me?
Kiata, kiata.
What have you done it to me?
Anisaka, kiata, mama.
What have you done it to me?
Yeah, kiata, mama.
What have you done it to me?
Anisaka, kiata, kiata.
Yeah, mama. Yeah, mama.
Kalandana Music Promotions.
Mama.
Take over. You know me?
Nina
na futi. Hello, DJ. Chweke sefo na futi.